Another hits jam from wipeloaded.com.
Bazamandazi bona ke bangenapi xa ndisuka mna kwindawo zamba yathanda undibuza bandivelaphi. Please don't beat around the bush in my DM, ndicela uringe ba ufunani. Naba mama basekasi bayathanda undibuza ba mna ndigelaphi. Umbuzo umile esikipeni sam, thetha grand xa uthetha nam. Nethanda uzifaka kwiindaba zam, udyaniswa lelinye igama lam. Hayi wethu ndathiywa ziitshomi zam, nangoku ndiziphilele ubomi bam. Kwinkqulo ayikho into angayam, seliwashi ndipholisa umqala wam. Wo 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 hima, do you think uready for ucinywa? Do you really want me on a feature? Akwazi norhafa nesitina, amajida barhalela undida cause kakade bafuna undithisa. Bacingaba mna nagqithisa, ndizomitha mhlawundaba nemitha. Sujikela ivili lejik, sinmonela ubona ngulisi. Sundibamba uzondibambekisi, xa ndithetha ndimamelisisi. La majida ayalinganisi, ungazami ke nondiphikisi. Made izolo ibicelikhi, taking care of these rappers like they are my kids. Ungenaphi, ungenaphi, ndicela ubuza ba ungenaphi. Ungenaphi, ungenaphi, ndicela ubuza ba ungenaphi. Umile umbuza skipen, ndicela ubuza ba ungenaphi. Umile umbuza skipen, ndicela ubuza ba ungenaphi. Ungenaphi, ungenaphi, ndicela ubuza ba ungenaphi. Ungenaphi, ungenaphi, ndicela ubuza ba ungenaphi. Umile umbuza skipen, ndicela ubuza ba ungenaphi. Umile umbuza skipen, ndicela ubuza ba ungenaphi. Didn't ask for your advice. When you rap, I check the time. Ungabuzi tini price. I look cute, but I'm not nice. I can never be your type. I'm a cheat, I'm in the line. Bayanfuna one by one. Got to a bonga banana line. Put ungenaphi, uzofunani. Uthetha ngam, kodwa ndikwazi. Ndize ngeplug, uzondenzani. Cela ungasifaki kwiindaba zam. Thenu newari, suba newari. Yazi nowari, zanga awari. Umile umbuzi, wena ungenaphi. Umile umbuzi, wena ungenaphi.